Martin Cossum Barriba. Minia, Triba, already on the video, Yanko wants them to know. Hey, now I'm bravo, there's his song. I'm Barasa, and Cossum Brenio. Yeah, life with me, dear Minister, in the Cossum River. I'm back.
Kwasem breni unia ebraso se obetie kwasem bre ye bra be sori na wafro bi biara obe wona wase wose kwasem ebre eno edwi kwasem free life word media ministries yemo obi biara kwaba se waye kade se ochie me na wasi Mesha sube shu trashi mi abo mpai. Unya mene kwa fo umada wa si yuwa ye kan fo maka shi yesu. Wakwenya tisi na odi ama umba. Biyo ma ajini ni niyenti ya shi ni ebreo biti wase. Wase msi emma kwa jisebe yejuma asana pa unchenye odonfo. Wase mi yejuma na shi kristo odi kwa kweni mnyam. Eda wasi. Sona wadom su chie brebi yara. Una discussion di mo ana e bom pai amen ro fo e mo sun fo akwa e fo na me nemo e be che asemi ro fo ena asema me no e che no atun din se putoka se mo si rise up sorry o Ezra it do yumu enai Ezra it do yumu nai pepe se e be kenkan sorry na osuna asemi da Na ye die ye diwe chi. Wa hun ye din. Na yo. Amen. Misa si subyo. Sorry. Na osuna asemida. Na ye die ye diwe chi. Ma hun enye din. Na yo. Odofo. Ene asema mene uche. Se matu ni din. Dadanu se sorry. Akwa amba nsuna obe sorry. Unu tufo bi kai. So odofo a wada. Sorry. Free on them, the Christo, the best rain, amal. The amino can and ne, and say, a brass says so sorry. And the can say, sorry, brain, and I'm sorry, say, oh, sorry, free on them, said on for the canana. What that check? Why am re? What why you bosha? Bibi, I don't say, Bibi, I couldn't be yet. When you show when you know I have one change, I will cheer. Kudu sa brabono ni ya kudu idye sabi uye shenye iye. Ba mipase show mkura ise. Sara. Onya mfiyo dokono. Asana. Oba. Na ube kase. Ni mfiyo bako besi. Ni mfiyo dokono. Na ye wasted ye sana. Debida. Na mi ini mnia oye. Ena oye. Na mikane. Babu bibi. According to the time of life, ewo brano unyakupon ebichum na wakwase Sodom and Gomorrah abofo na ebekono uhu Abraham hu wono ena otu nsapra onse mbran fi ona odin kita hu do peso ye bia this ma ho bi oye na obisane se na yewe ena na ni ire ei so sho mukasi ena o kasa munu komodie munu o se obai die afisi se ti sende e bia se be sa ba bi o baba na wa de wa o according to the time of life eno no e ma oba nu po en shada nyi ne hundi mi ko sa be no na o fi maba o yom na o ne ni fi fi ro kunu die em se history a wo wi ase abako sem se obi o nyi fi ro kunu wa o na o nyame ni a emba ni pa bi munu The new prime year hunter, no. The new prime sooner, no, no, on your coupon, or yo. And the name you want, say, a yo, sir, says, and your coupon, utimio adiena. Now, son, say, why am I not when we more need a swing in our pentino? A ma waboo, a ma wa dache, a ma why am re, a ma unim say, as eternal, is that the uncle ye will be to me fair and who says you, me by ja obi, by me showing cries. Wo no mo banta fo kwara eso bia ni na dwo amba jo bia nemum nu kwa she na mdema o she ehwe mframa ebo ehwe ni anipa eka na jina pinti uwa Kristo mu. Sa umfa Kristo so kraa jim kwa. Ebra uti ya mkwa semi na eshe udinze sorry. Unia nkechi ebi diya chen uo. Andi bra uti ya inaba fa Kristo so kraa jim kwa. Baibu si nyoma na nese nipe yine hu. Nyoma na ane dahome nipe yina. Nipe yina haya bwani di edikai. Na di tosu mionu ya kupo ni mnyama boye. Na bwani biyasi na kuti ya ho. Yesikusu buhu wa sinu ya nusu. Ewe tuya bwaneka. Ubi biyara. Oba jina radi yesikusu ya dino. Baibu nusi. Oba jino. Enkwa. Enti diyame ni ueka. Ene ene se. Emo abemu embu. Enyembre, sori jina unasu, na kika unhu, sori, na peja unhu. Mina adi mitonga enye yi, oh, wei, esi ade, wei, 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 ukura, kotonga yenu oboka, wastati ena, odi bibi ya mfato hon. Umma eskushu se, wei kwa ya, esunu, ubiana, eni eda edu hono, eni ubra, eni ena, ubra ni na, edu hono, inti jai, na, Kenya ho sori endi kai so pessoa la Kenya ho obesori no akoni obesori no otumpon obesori na wamma homne so umma ni anipa bakambu abam umma ni ase wa oware wa ware na wo yoba obarima na nyoma nkuyi wense wo page ma bibinti bia wo yuma furu sa bibinti nyoma enkuya na ho hati emfa adwini ani tibiebi ene subambi eme sewa brabo kambi kache sorry na Kenya hon sorry na kuwe ni sorry na ubetimi aye dia echensa nyawo nkuto ena ebiesi nyawo nkuto ena wuhune ya wuhune ebiesi dada nyawo na nyakupo wadubi frasie nyakupo wa utimi adienyi na ayo maenkeleju mesho nkwane se sorry fuu na sorry na jina unasu sorry na kuwe ni sorry na etumpo sorry na keka unhu sorry na ya mkwaji mkwaji ya mika mwasemu nise osu bi chechile chechile su omu mbe kwa hebe ni die omu ya 144,000 ya die enyano kure hii apim apim 199 enyano kure 144,000 oho mwondi ya 12 tribes no ebushia ya frani say dumye nuno ya niti ndi ubika say oo medie ya nudie ya ndi say wapfa sana mbe kode ya na medie kwa transwe dema ya demasa ubwa wukai chwe se mnamo wa chwe so kuhunse ya dambi oho na gate vidano na nipa ugumu bibri kasa hudo bibri ene wonwa ugona jom bizase na wye yede osu wonwa wadi ugwa mwani moja anare ahuro wata adia no enti nye wonwa wanya wanya 44 ena wede woko enti ema wabemu ntu seo masa anyamiti ase so upeja huna osorea sedia Ezra Ezra fone kashwe nishe mpenifuni inase o osofre za diaba nishe ube sorry sorry entransi ni ububu ebe niyamba nise yeni ebe bobrano edi ya huwa tuwe na nanum ena nanum ya nukwe ena nama ya bupone ama asuche naba ya sudie baan enu mmanu mmo tikite enu mmo akunya se ube kama huwa she efede ube sorry na diye kwa ade ayin ifide ubidi bigi ni huwa no ayi ube stifo mpo umako umu nye juma nye na umutiti ho ena babu bigi mayakancho ze masa ba sorry ura kachi sorry na jina unasu na kuwe ni msi ubi ubi kono uinya eni nchile se usu unya ende enye logic weni se enu mmo so ubi ako wako ena nye ya ibi ya uko apere ibi edimisho mkansi waba sorry na ujama na mwusu waso mpuntu mbi bibi ya na ujibi edyane kwanu so wana sorry ya mkonoa kwa mbede u se enyo bina nwa de abrewa intimisho mkansa sorry so yunu tuwa na mwungu na kwa asori fi so yunu tuwa na mwungu na kwa unyakupo unasi na mkwa je ede woho kutinya miasem kutia futusem kwa bompaye sorry na bompaye sorry na pebibi na yo na na jai se mide minti minya hui mide nume nina apami masa ya bambu misa kambi usa ya bambu na mo no me kamfo ha de yesu so ma hwɛ sɛ mfa kristo sɛ ɔkra agye nkwa ɛna yɛ adom brɛ ɛna yɛ nkwa gye da sɛ wofa yesu a ɔbɛhyɛ wo den asɛm no bɛhyɛ wo den asɛm no bɛpregya wo asɛm ma woasɔre asɛm ma woako w'anim asɛm ma wobɛbie w'ani ani asɛm bɛbie wo ntease ani asɛm mama sɛ ampa kristo pi a ɛbra wafa no sɛ wokra na wagye nkwa no na ɔmadi w'abrabɔ so nyinaa no wobɛbɔ a wobɛka kyerɛ sɛ mmu akwapa obra otim ne wɔmpopo ho da wɔdi m'akyi wayɛ de ame kristo mhwehwɛ nti bɛsena me nifa mebisa wo sɛ me nnua nkosi da bɛn ɛna de biara ma wabɛma atoɔ nkosi da bɛn ne wo ne anidasoɔ abusua apo wo kunu apo wo yere apo obibi apo adwuma a masa mantra ho bɔte ma biribi mɛfa wo so de amehyɛ wo nkuran sɛ sɔre ne kanya ho sɔre na kɔpɛ adwuma sɔre na kɔ asɔre sɔre na kɔbɔ mpaeɛ sɔre na wobɛhu nyame tumi sɔre na wobɛhu nyame abasa sɔre na wobɛhu onyankopɔn nsa kɛse onua meda wo ase sɛ berɛ mu ɔnya berɛ no a wotie nkwa asɛm me nnua sɛ womfa kristo sɛ ɔkra agya sɛ bɛ me canada no ɛna yɛ adom berɛ pɛ sɛ m no bɔ mpae ɛsɛ bi a woni mpae bɔ but ye anoho mpae ɛnam ne wobɔ podcast wɔ sɛ sinners prayer yɛ nyinaa bɔ ne nti no nyankopɔn nim nyama bɛɛ no nyankopɔn soma no dɔba hena de yesu kristo ɛma ne ba ɛbɛwu gye yɛn nkwa so mɛsi so na mesiesi so bio dede wo deɛ bɛa no sɛ meka na waka bi mekyɛ wurade yesu wasɛm aba me nkyɛn mede wo ase sɛ wasoma wakoa na ɔne me abɛkyɛ w'asɛm megye tom sɛ meyɛ ɔde bɔnyɛne fa mfonsuo nyinaa kyɛ me na bɛtra me mu fa wo sɛ mekra ɛne magye nkwa na sɛ wopie ɔhene mu a manya ɔyera ɛba wurade boa me na mentumi ntena ase ma ho amen wowɔ kɛtɛkyiri ɔdomfo no bɔmfoɔ sɛ ɔkra baako sesa no adwene a abade ma ani gye ɛba soro bɔ mpae sɛ firi saa bere kɔ wakoa ana wabawa bia bɔ mpaeɛ ɛwɔ nokora mu yi wade ne akoma mu yi firi akoma mu abɔ no ade fɔmfo nso ɔkyɛ wɔn na dom ka ho no bi ɔkwan sonko ma wɔn sɛ wopie a ɔmu bi anyɛ ɔyera ba ɛmso mfo akɔ ifod ɛnam ne mu ɔkyɛ asɛm yi me telephone number ɛyɛ 0244-86-9499 box so PO box 00256 Ofensu Ghana Iowa Asante region yami shwa na mndu nkaunse uti nkwa sem free life with media ministry bye bye da fofo so ya besensia na uti nkwa asem amen
Onyankopɔn nu asɛm na wabu ei onipa hwɛ yeah.